kasha nifika kwenye kosi na ata la kunena kana niumiza kicho na mashavu yenye dimpo. Kalivo simpo kanafanya nina kesha na yake picha kwa mikono na kicha. Katoto nikifaa kana nipeleka fire ni dunia nyingine. Kana uendesha moyo kama mashine kana nisumbu kama mshawi mwingine. Sotika kichami kama kana iba nungu shemu ulimi adi kwa mgongo. Kasha nichanganya ubongo nikabadili menendo tena misi mwongo. Kalibona odi kinanda unatamani kapige odi kitana hadi ma prince juu yake askizi wanakula kwa vibanda
kwa vibanda.
She is older than fire
Pamela,
kimono utagwaya
Pamela,
zigo lazima itafaya
Pamela,
nakapenda ile mbaya
Pamela.
She is older than fire
Pamela,
au kimono utagwaya
Pamela,
zigo lazima itafaya
Pamela,
nakapenda ile mbaya
Pamela.
Hey, mayatu
yo,
she has got a mayatu
Pamela.
Hey, mayatu
hey,
kana mbinda mayatu
yo.
Hey, mayatu
yeah,
she has got a mayatu
yo, with the bodies
kapa 642 kata kukanda kome chora sura ya geta tukana kukanda tarajibu nona patatabu
hey.
Kama kinikitana majina za mababu kwa kena isi, baridi siyo joto na mema hema. Kama mtoto niki kebeya kebeya kama nimesikia umweto. Aka kikukata unatamani ufos akapenda kuchokozi. Kana uchamu hadi kwa utuzi kachafanya irudishu ule nisome zile kosi. She is older than fire
Pamela,
au kimono utafaya
Pamela,
ziko lazima itafaya
Pamela,
na kapenda ile mbaya
Pamela.
Yeah, mayato
yeah.
She has got a mayato
uh-huh.
Yeah, mayato
yeah.
Kana umiza mayato
Pamela.
With the baddest, vibing with the baddest boy hapa Nyangis. A very great musician hapa who is coming up with the best hits. You guys really have to know that this guy is doing the best out of music. And joining us today, he'll be helping us in conversations about the state of music in Kenya. And I'm glad to introduce to you this guy, Jay Nyangis, the Pamela hit maker, bro. What's up?
What's poppin', my G? You already know what it is. The bad boy in the building.
Aha, so what's the name? Lazima mkwene yo ni name. Lazima mkwene yo kagzen kidogo pale. Oh, yo, you already know what it is. Bila yo vibe yezi njia.
Hapa.
Eh, even the watch we know, lifanyo wakasimua South Africa wakanda kusema they are 31st, eh?
In nature, do you not depend on msani? Sigi na msani na
kini. Inategimia na msani? Hey, but thanks man for coming to feature in this episode. Today we are having a conversation about the state of Kenyan music. And you are the most relevant person mwenye to converse na ye hapa. Of course, I'm your host Onyato and I'm so glad guys to have you in this other episode. You can follow our podcast on Spotify at Real Radio. Real Radio, imeshikana alafu double R zote. Thank you so much guys. So, directly to the point today, by the way, lazima nianze na appreciate for the work you're doing music wise. Nimesikiza ya ngoma hadi niliona nyingine iko na 10k views for a start. That's you know, very big, eh?
Eh, tunashukuru Mungu kwa kitu.
Nikugeri amani. Eh.
Tunashukuru Mungu kwa kila kitu.
Eh.
Tunaona tu mdogo mdogo. Kikubali sawa.
Sawa, by the adini kano umetoa kolabo pale na X-Ray, yeah. Julubeng, na yu inatupeleka kwa our first question leo. Genge tu nilienda wapi bwana sasa? Siku hizi umeanza kutoa ngoma na Diamond hapa sijui kina Pamela.
Hapa.
Wapi genge tu bwana?
Genge tu mwajui ilikuwa tu vibe.
Uh-huh.
See, like music keeps on changing. Naona kama saa hitu kuna amapiano.
Amapiano?
Amapiano haikuwa.
Uh-huh.
Like music keeps on changing. Ni kama bongo ya kitambo, si kama bongo ya sai.
Si kama bongo ya sai.
Bongo ya sai inaitwa Afro Bongo.
Ah.
Sa muziki ni kitu inaenda
iki grow,
iki change.
So,
Music iki change bado lazima ukatch up. See.
Yeah. So pia apart from that genge to narrative ati imeisha, oh, sijui nini. So tuko like kumekuwa na like stories mob kama Erico Mondi pale, unajua kazi yake tu ni kusema Kenyans are to play Kenyan content, si ndio? Sasa wewe unaweza mwambiaje kama msanii, given that he's a comedian, like how is he bringing up the nature of music in Kenya?
Kwanza mimi kitu naweza sema shukrani sana kwake juu ana support number one.
Mhm.
You see, and yeah. Hiyo play 75% ya Kenyan music is a good thing.
Mm-hmm.
But at the end of the day, you know, bado kuna venye siezi munga 100%.
Yeah.
Reason being, kuna wasanii wanawake. Bro, wasanii wanapiga kazi. So, akisema wasanii wa Kenya wamelalisha.
Mm-hmm.
Sijui, umeona akinoti ile vitu wanafanya. Umeona Sauti Sol kitu wanafanya.
Mm-hmm.
Umeona Jones. Unajua, in Kenya, we have the best rapper from Africa. Anatoka wapi?
Alipewa hiyo best rapper from Africa na awards gani?
Si Afrima Award nini?
Afrima,
So far is the most subscribed African rapper. Yeah, we have in Africa. So Kenyans, we should be proud, number one. We have the best rapper from 254 Kenya.
Mm-hmm.
At the end of the day, we have the best group, Sauti Sol. You see?
The best soul music group, Sauti Sol. Hey, Sauti. Those guys, hey, ni wabaya.
You see?
Yeah, but so,
Erico Mondi akisema like wasanii wa Kenya wamelalisha kidogo, sio ni siezi munga.
Mm-hmm.
Wasanii wanapiga kazi, wasanii people are working outside here.
Mm-hmm.
Unajua reason being ni ile anataka wasanii wa Kenya wakuwe kama wasanii wa US. Can't be. Eh, wasanii wa Kenya hawezi kuwa wasanii wa US.
Eh. Jia pia nini hivi, reasons kama gani hivi?
Unaona kitu nakwambia, reason being yenye wasanii wa Kenya hawezi kuwa wasanii wa majuu. Ukiangalia kama sisi tunatumia Kiswahili kuimba, that's the national language mostly yenye tunatumia. Wale wasi wanatumia kizungu kufanya nini?
Kuimba and some on all those.
And then sasa pia uwezi compare industry ya Kenyan music na industry ya US. Wale ni wasi wameinvest into music, like wako na, ukiona Spotify imetoka US, ukiona Amazon imetoka US, Apple Music imetoka US, Kenya Kenya tumetoa nini? So unajua
simudundo iko. We, bedone zapata mdundo US.
Mdundo.com. Hapo anaipatikani juu mdundo hata ilipi. Kitu inalipa ni Spotify, Boomplay, Audio Mark, Apple Music. So hizo ndio stuff zinalipa, you see.
Yeah.
And then hizo stuff zimetoka wapi? Zimetoka majuu. So itakuwa aje mwanafunzi unapingana na mwalimu?
Iwezekani.
So ni like, kama ni kama mtoto kushindana na babake.
I see. Sasa so like pia kuna ile design wasi wanasema, oh, hadi mafans wenyewe kabisa, ukiingia unajua hiyo narrative ikiwanga ya tuseme kitrend Twitter, ati oh, atuchezangi ngoma za Kenya, oh, sisi ni watu tu wa sijui bongo, sijui watu wa abroad kwa music wise pia. Na nanga wasi wana try to justify their answers. Kwa mfano nasema, Kenyan musicians are not well lyric wise. Except a few. Juu kuna the few wenye wanakuanga like they have set records kama YouTube, watu kama Uchile, watu kama OG, like hiyo ni sasa kama kwa rapping, si ndio? So like wewe unaweza like which additional information unaweza pia watu ama mafans wachore hiyo perception ya the Kenyan music haichezi juu ya such reasons, like how can you convince them to listen to it?
Ambani kitu naweza kuambia, Kenyan music inachezwa. Ambani hiyo ndio kitu nafaa ujue. Inachezwa, like si ati Kenyan music haichezi, inachezwa, lakini ile kuchezwa kwake ni kidogo sana. So at the end of the day, mimi kinazoambia, ukifanya muziki mzuri itaenda tu,
itajiuza tu.
Ukiona vijana kama Mbuzi Gang wakafanya shamra shamra, inaenda tu.
Ukifanya
Ndovu Kuu inaenda tu. Akina Maja wakitoa ngoma inaenda tu. So like ukifanya kitu safi, kitu safi ni safi, itafanya nini?
Itajiuza,
itasave.
So basically tuseme ni kazi safi hazijafanywa, juu pia unajua unaweza pata kamsani fulani akuna 50,000 subscribers but anataka 5 billion views kwa ngoma fulani, unacheki?
Exact. Unaona sasa hili na tu affect sisi kama wasanii wa Kenya ni mostly ukiangalia ukicompare industry yetu ya Kenya hapa na Nigeria. Sisi hatuweki pesa kwa music, hatuwekezi, you see. Hiyo ndio kitu inatuwekelea chini sana, like wasanii hawataki kujituma zaidi. Msanii hawataki ku sacrifice, like watu wanataka ready made things. Unataka kuamke leo umetoa ngoma kesho umeiti. Ndio unasema ati wasanii ati we don't atucheze ngoma za Kenya. Eh. Watu so, wajui lazima work like lazima usweat bro. So kusema story na hiyo 75% mimi niongelelea na Erico Mundi Kofiti pia encourage mimi wacheze ngoma. Kama ngoma ni nzuri wacheze tu.
So ka ngoma sasa hivyo kwa hizo ngoma tano ama 10 za Kenya zinyu chezwanga. Na wanasema sasa maybe hizo ni 25% juu wana ask for 75% chezo, meaning hatujafika 75%, meaning ni 25% inacheza, si ndio? Sasa hizi 25% ndio pekee ngoma fiti ziko Kenya?
Hapana, si 25%. Unajua wewe ukisikiza vizuri, ukianza kusikiza kina NRG radio kina radio maisha utapata sikizo wanacheza ngoma 50% na at the end of the day kama ukitoa ngoma kama ni mzuri saa hii tukisema Fireboy akitoa Peru para sasa hatuwezi kataa kucheza ati
hatuwezi parara tukicheza hiyo Peru kwanza.
Hapa wanajua 75% kama kitu ni kizuri ni kizuri the reason ndio nimekuambia. Sikuizi ukiangalia, si watu wanasikiza Kenyan music, kama hujaona of late Kenya.
Hata mimi.
Acha nikuambie, Kenyan music huwezi compare. Kenyan music sahi ni kubwa sana.
Mm-hmm.
5 years ago huwezi compare Kenyan music. Do you know sahi ukirudi nyuma 5 years ago kwa Kenyan music industry? Kwa ngoma zilikuwa na 1 million views YouTube. Zilikuwa ngoma less than 10.
That is 5 years ago.
5 years ago.
So meaning pia kumekuwa na evolution of accessibility ya hizo ngoma.
Unajua sasa hivi watu wameanza ku develop like hatujakuwa na Spotify, hatujakuwa na Boomplay, kitambo hata tumekuwa tu na YouTube sana sana ndio wasanii wamekuwa wakifanya nini?
Wakitumia
wakitegemea si. But siku hizi msanii unatoa ngoma audio inakulipa umekaa tu kwa nyumba. Unaka ngoma Boomplay, unaka ngoma Spotify, unaangalia ina sell tu hata
inajicheza tu.
Hata bila kuweka ngoma yako YouTube.
Unajua pia sisi hii Real Radio Podcast by the way iko kwa hizo leading streaming sites za ngoma na podcast kina Spotify hizo zote zote. So tuseme nyinyi sasa wasanii musicians na sisi podcasters tuseme tuko maybe in the same line ya kunini kusikizwa. Yeah, because sisi ni beats ndio hatuna, ni just conversations ndio yeah. So like pia sema tu vile umesema, nikitry ku understand kenye umesema ni watu wafanye kazi safi, waache panganga, panganga waipeleke studio, wairecord. Ikitokea fiti, ichezo, si ndio? So pia plus unaweza pata sasa kuna hii swali nini? Napata ngoma semobo atio, najua niko na ngoma 10 zinachezwa kila mahali but mtu ana kakitu sasa. Kwani kunaendanga wapi wrong place kio sasa? Ngoma yake inachezwa di Uganda lakini kitu unaishi Uganda bado hujapata kitu.
Unajua muziki ni fani sana. Muziki inaanza kwa ngoma yake inachezwa di Marekani na una kitu.
so unaweza
reason being you see like kiangalia kama US kuna venye wameanza kuleta ukicheza ngoma mtu unailipia you see. Sasa Kenya sasa acha nikwambie sasa niko na ngoma yangu nimetoa hiyo Pamela. Nikikutumia sasa hii tuseme nimekutumia ama ume download utatumia msemo
mwingine. So that is piracy.
Piracy
is the main problem.
So hii kutumia natumia na ngoma unapata msemo na kuomba ngoma unamtumia wapi unamtumia. So unapata ngoma imeenda mbali at the end of the day we come msemo hujafanya nini?
Hujapata hiki.
Lakini ngoma unachezwa everywhere juu ya nini? Piracy.
Yeah, piracy. So tuseme Kenya can we have a formality where ukitoa ngoma you can distribution yake si like public ni premium.
Exact.
Si umetoa ngoma zako, si ndio? Sasa ndio zifikie mtu ananunua.
Sasa umeona kama siku hizi wasanii wakitoa album. Unajua
Rema
wa Nigeria.
Kina Ruga.
Jana ametoa album, you see? Alikuwa ame-pre-order album yake. So lazima sasa hii ndio stream album yako unafanya nini unainunua?
Unainunua,
you see? That's how guys wameenda mbele zaidi hata kutuliko. Sisi sasa hivi tunatoa album.
Sisi Kenya tunapenda fame sana.
Film tu ni ile bado kuna tunafaa kutia bidii zaidi kuna place bado hatuja.
So lazima tukubali pia
explore mind kidogo,
tunafaa tu explore, si ndio? Yeah, so pia like nilikuwa nataka nijue pia malisina swangu anataka wajue sasa as an artist ukiwa Kenya, like how is your lifestyle, the community uko perceive aje nini vitu kama hizo. Unajua sasa ukianzaanza kujulikana pale unaanza kuchange mtaa vitu kama hizo sasa.
Shida ni mwanzo. Mm-hmm. Watu wana expect to live a certain lifestyle. Wanaona msanii like uko na pesa uko na nini hapana. Sisi ni watu wa moja bro, like una expect wasanii. Unajua expectation kwa wasanii kwa juu sana.
Eh.
Wana expect msanii akuwa na vazi juu aje, akuwa na magari, akuwa na hawajui kila kitu iko na time yake.
Eh, kila kitu iko na time
yake. Msanii lazima grow. Msanii huwezi kuwa hata kama siku ya leo ukatoa ngoma ukakuwa mkubwa, tuseme Omalay sasa yeye ametoa ngoma mkubwa mkubwa.
Yeah.
Si ule ukubwa Omalay huwezi fika ukubwa wa Wizkid.
Yeah.
Unajua mbona? Yeah. Wizkid amekaa sana kwa music industry. Mm. So amekuwa na vitu mingi, kuna vitu mingi amefanya yenyewe Omalay hajafanya nini? Yeah. Hajafanya. Lakini kama sasa hiyo tukiangalia ni kama sasa tu unajua Ayasta, kuna demo anaitwa Ayasta mgeni wa Nigeria.
Huyo mwenye mimba kuna ngoma
fulani. Fashion killer
ama fashion killer.
Huyo sasa. Unajua ukiangalia Ayasta uangalie na Yemi Alade. Yemi Alade ni mkubwa, amekuwa industry miaka mingi.
Kwanza napenda Yemi Alade.
But sasa hii Ayasta ndio talk of the town wapi? Nigeria.
Nigeria.
So like wana try kumcompare like Ayasta ni mingi, but always expect Ayasta akuna zile vitu zenye Yemi Alade akona.
Ashaachiyo.
Juu ya kuka like miaka.
Miaka
kwa,
pia
kwa music industry.
Na time, si ndio? Mm-hmm. So basically tuseme ndio grow as an artist. Mm-hmm. Who is watching out there? Umeingia studio leo, sasa unataka kesho ukuwe star, ukuwe na subscribers kao, siji wote. So ni tu about patience, sindio?
Exactly.
Kabisa. Sasa pia, kuna kongu najua na shida kiongo, mazitu azichezi Kenya sana, jia maproduce, si maproduce actually juu ya watu wa maradio, nini nini. Like, kuna, uneza taka nini ifanywe more, in as far as unaona vile ngoma zinachezwa kwa radio, uneza taka wafanye nini more, ama uko satisfied na hiyo airtime.
Siuko satisfied.
Mm. Unaweza pia na ideas gani like music, Kenyan music ikuwe more natural than it is now.
Unajua sasa hiyo ilikuwa na kuingia like maradio minima media.
Ehe.
Zinaanza at least kunecha talent mapema mapema wakispot talanta. Wasiwa na unaona like kama sasa hiyo ukiangalia venye Diamond anachukuaga kina Zuchu anawamenta wanafanya kazi sasa.
Kazi safi.
Kuliko tuko na complain kila siku at Kenyan music hawafanyi muziki mzuri nini. Si tukue wasanii hata wa tatu. Watu wakuwa wanafungua mabrand wanawekeza kwa wasanii, you see? Unajua kwanza kuinvest
wanatumia hiyo audience ya wasanii kuuza brand zao.
Exactly. Mm. Sasa unajua ukiwekeza kwa msanii, sahi acha nikwambie, sahi nikikuwekea milioni 2 kwa account like na kusukuma kiusanii. Ndugu yangu haki ya lai Mungu moja. Siwezi kubali ufanye ujinga kwa hiyo kazi.
So
lazima ni kupressure number 1 ufanye kazi safi.
Yeah.
Lazima uko studio, lazima utakesha studio, umekisha uko na muziki mzuri itakubalika huko nje, you see.
Mm.
So tukianza kuinvest kwa nini kwa muziki yetu? Shida nakwambia, shida kubwa ni
moja. Atuinvest but tunataka returns
kubwa sana.
Big sana.
Atuwekezi kwa muziki.
Wasanii wananiona na kamera gani? Wasanii
unajua
muinvest
upcoming shida ni upcoming hawataki kujituma like kila msanii unataka utoke leo usaidiwe kesho. Utaki ujue msanii mwingine alitumia struggle gani. Wewe unataka kusweat like unataka leo umetoka kwa music industry kesho umeamka uko na gari uko na nyumba nzuri
unatembelea mandege huko.
Hapana.
Pia nini? Lakini si siku hizi wasanii wako na strategy bana, mkisota si mnakuja mnatuambia pale social media, haki sina ka kitu nitumie hata 50 surely. Ninunulie hata tripod basi, tripod pekee basi. Okay, basi ninunulie nguo.
Unajua sasa nikutoji brand ya msanii.
Nikutoji brand discipline actually.
Mami wasa kuna wasanii wengi. Unajua bado muziki inataka discipline.
Discipline.
Unapata pesa una misuse.
Mhm.
Ile investment unapata kidogo.
Mhm.
Unapata wasanii wanaingia madawa.
Mhm.
Ya vitu mingi, wanasema madawa ni ya shetani, wasichana ni shetani.
Kila kitu ni shetani tu.
Kila kitu ni shetani.
So,
ikifika hiyo time wanasema kila kitu ni shetani.
Wanaekelea shetani na before wafike hapo shetani hawako wanamtaja.
Sasa reason being ni wasanii kutoboa discipline.
Mhm.
Then ukipata kidogo, like wasanii uko mdogo umepata tuseme za 100,000, unataka kuwe na gari, unataka pa na wekeza kwanza, invest somewhere ya kufungua ta business yenye kusaidia utangoma zingine.
So wasanii wa invest
kwa at the end of the day, unajua music ni funny sana.
Yeah.
Kila siku kuna msanii mgeni anatokea music industry, so like uwezi kuwa star kila siku, kuna wenye wanakuja kukuteka.
Ukiangalia so ni game sahi yako ikwe up to point.
Exact, like unajua set standard. Like hata ukiacha muziki bado itakuwa na kulisho, maana kama kina P Square wali set standard fulani, walifanya kazi safi, like hata kama bado wakitulia ngoma zao zinauza Spotify audio makino zote, so
sikizo natoa ngoma moja kwa mwaka,
so hata wakikaa kwa nyumba bado wanakula fiti, so wasanii kitu ni I think shida ni sanuki pata 500,000, unataka kuwa na gari, kuwa na nyumba, kuwa na wasichana.
Gari ama Mercedes.
Kila kitu sio na yeye inawezekana at the same time.
Lazima ujitume pia. So pia sasa kwa hii episode pia niko na the question and answer segment. So nitakuwa nakuuliza swali related na music and what is trending now. Na niko na 5 questions. So ukipata the nini, ukimiss swali ni freestyle, unapiga freestyle moja 30 seconds. Ukimiss swali freestyle ya 30 seconds alafu tunaisha ngoma next, ndio. So question 1 question 1 inasema, which Kenyan musician got more views and subscribers in YouTube?
Otile Brown.
As a solo artist.
Tile Brown.
Haya. Niko na quote hapa, utaniambia who said this quote. I am happy to be alive. I am happy to be who I am. Who said this?
Msanii wa Kenya?
Pana. Music is global. this guy, let's see akipata, asipopata freestyle moja.
Tunaongelelea wasanii ama sasa tunaongelelea msanii?
Yeah, huyu ni msanii. This is an icon wa music.
Music. Sasa unajua lazima unipe hint, msanii anatoka wapi? Msanii anatoka maji. Wasanii ni wengi duniani bro. Kuna wasanii mpaka
Zambia. Hint ni freestyle. Piga freestyle ya 30 seconds.
Ebu rudia hiyo swali nikusikize tena.
Ni quote. I am happy to be alive. I am happy to be who I am. Who said this?
Nikanyaga kidogo lakini haina ile
sawa. Sasa acha nikupee jibu. Ni Michael Jackson. Okay, piga freestyle up. Una miswali freestyle.
Kana nibeba makina, kana nikoroga za mboga to die, kube majani ndio form, kana piga magoti ni kama kana omba, na kaka na mbegu sa kuje nikapande, takashika ki design, pige maji kima vibe kima ngoto nikawai, matenao nikawai, kakosaba ka design kame hivisha, kana hitish, kana you already know what it is.
Hey, Jay Nyang is in the building guys, eh? This guy is a fast thinker. Unaweza piga freestyle kai yo ban? Mimi siwezi piga by the music, mambo ya music, lakini mimi najua tu mambo ya jokes. Aya, sasa swali next. Who is your musical icon?
Icon can be anyone. So Africa, what do you mean? Africa international, you see Kenyan.
Ule mse unasema nikiwahi shinda the highest awards in the world, I want to be like that guy. Achana na hiyo ya continental. Ule mmoja, unajua kuna ule mmoja general, sasa huyo ndio namaanisha.
Africa mimi na respect sana Wizkid.
Wizkid.
Wizkid, na respect sana Wizkid. Maju.
Eh.
Maju NF.
Eh?
NF.
NF ni nani?
NF. Maju hii kijana anaitwa NF, rapper mnomo sana, like.
Wee.
Ni name competition, yani. Maju NF.
Sasa hii ni washamba show bana, umenigeuzia sasa mimi ndio naonekana mshamba bana. Hivyo so ni rapper?
Ni rapper fulani mnoma sana. Wewe ndio umcheki hapo.
Nitamcheki kwa mtandao, simji by the way.
Ako na streams kadhaa.
So swali next. Which highest award do you desire in your career?
Grammy award.
Grammy. Haya, umepata hiyo. So to the last question, who is umewatch nini Young Famous and Rich?
Exactly.
Hii series na trend huko ya 31st boy.
But sijaona yote, siwezi danganya. Bado niko busy, like kuna vitu nashughulika nazo, so ni maana so kama mbili tu ama hapana. Sijaona yote, siwezi nikadanganya.
But unajua hiyo section ya 31st boy.
Huo dem fulani akiuliza damu nini?
Huyo sasa. So to the question, who is your favorite actor in the Young, Famous and Rich reality show?
Zari.
Wa mama tu. Mbona usiseme age mate wako?
Mimi napenda Zari. Usikie Zari ananitaka.
Sasa yeye ndiye anakutaka. Si wewe. Na umemlenga sana. Si uliniambia hata amekupigia simu sijui mara ngapi.
Zari ananitaka bro.
Oh, by the way, hey, imekuwa amazing. Tumalizie shughuli hapo bana. Next time by the ukum. Yeah, and you guys, you can catch this very podcast on Spotify. Pia tuna upload
videos from every episode. You can go and check out the last one we did. I featured Edwin Edu. Tukafanya moja ya high school episodes. Tukanarrate the most memorable moments we had, by the way. Sijui kama umecheki
episode.
Haya, nimecheki, niliona jamu
kabisa. And so you can also find us on our social media networks, that is Instagram, Real Radio Group, IG you can find me at Unyato, Twitter Unyato, Facebook MC Unyato. Kila place ni Unyato, Unyato, Unyato. Twitter ni single O ya mwisho, Unyato single O ya mwisho. Instagram double O, Facebook double O. And thank you guys for your amazing support, by the way. You guys have really been so helpful. Wengine wanatuma tu motivations, and that resulted tufungue WhatsApp yetu kwa tunabonga na our listeners, by the way. They're so amazing. I'm sure watakucheck pia out on your social media platforms. Gani sasa?
Kuna ngoma mpya na wicheki, more content coming through Instagram, FB, Twitter, TikTok, everywhere. Nyangis
Nation. Bana, next time unakuja, ukuje na alba.
Nakuja na kazi kadhaa, yani saa hii siku mbili, unipe siku mbili tatu. Tunaanza kuwasha mtu wa Jianam, yani.
Sasa watu wa Jianam, tupaki mzigo tuende na burudani. Unajua Jianam yezi baba bila burudani. So guys, thank you. It has been real since episode 1. And I appreciate you guys so much. Thank you. Until I see you next time, I've been your host Onyatro. And I featured one of my best friends, homie, anaitwaje?
Somebody call me Young is the bad boy.
Nataka nijue intro yake ya somebody call me Young is ati alafu aje. Somebody
call me Young is the bad boy in town. What up 254? You already know what it is.
I hope this conversation on Kenyan music has been so helpful, by the way. Mutoe comments hapo chini. Comments na expect hapo ni kwa hii swali ya mbona wasanii, mbona like Kenyan music haichezwi sana huko Kenya. Alafu pia mtuambie, nitauliza a yes or no question on my Instagram page. Muniambie, are Kenyan musicians underrated or overrated? Or yeah, hakuna ringine. Until next time, same place, listening to this podcast on Spotify at Real Radio and YouTube Real Radio Group. Utapata episode zetu zote huko. Thank you so much guys, until next time.